tunonye mafuta mukama joli, tunonye mafuta mapya majani nebi tu simagezi simani yetaga mu oyo. Tunonye mafuta mukama joli, tunonye mafuta mapya majani nebi tu simagezi simani yetaga mu oyo. Nebi tu bino yetaga mu oyo.
Okusukuluma mu bantu gaba mafuta, okwagalibwa, okukkirizibwa, okumaliriza ebintu gaba mafuta bange. Okutuuka ku nzigi n'ezeggula mafuta genda kusekuliza.
Ebintu bino byetaaga mu oyiro. Wafuta mwana, haba Mafuta mnani,
abadomu tunuge.